ndiyo yogi na mosichuza aha chuziri.
Nothing I go to be.